diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ku sugan Ukraine oo ay ku jiraan danjirayaasha Britain iyo Mareykanka ayaa ururka Amnesty International ku cambaareeyay warbixin uu daabacay oo uu ku eedeeyay ciidamada Ukraine inay khatar gelinayaan dadka rayidka ah. Madaxweynaha Ukraine ayaa isaguna warbixintaasi si weyn uga soo horjeestay. Warbixin ku saabsan umumtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Warbixintan ayaa ku eedeysay ciidamada Ukraine inay khatar geliyaan dadka rayidka ah iyaga oo ku sugnaada goobaha dadka shacabka ahi degan yihiin. Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay inaanay ciidamadu ka soo dagaalamin dugsiyada wax lagu barto ee aan markaas ardaydu ku sugnayn iyo xaafadaha dadku degan yihiin, tan oo keeni karta inay ciidamada Ruushku beegsadaan oo dadka shacab ahi ku waxyeeloobaan oo hubka laysku adeegsanayo. Dadka ka biyadiiday warbixintan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta qoraalka sameeyay aanay sameyn baaritaan sax ah. Waxa kale oo ay sheegeen in mas-uuliyiinta warbixintan daabacday ay dafreen xaqiiqda dagaalka ka socda Ukraine oo ay isbarbardhigeen labada dhinac ee dagaalamaya, halka Ruushku yahay dagaal ooge Ukraine lagu soo duulay sida lagu sheegay wakaaladda wararka Reuters. Warbixintan ayaa si weyn looga baahiyay warbaahinta Ruushka iyadoo lagu micneynayo in ciidamada Ruushku beegsadaan oo keliya goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine. Ururka Amnesty International ayaa ku adkaystay warbixinta ay daabaceen iyaga oo sheegay inay ciidamada Ukraine jabiyeen xeerarka u yaalla shuruucda caalamiga ah, iyaga oo sheegay inay warbixinta ay daabaceen ay ku saleeyeen xaqiiq ay ku soo ururiyeen baaritaan baaxad leh oo ay sameeyeen. Ururka Amnesty ayaa sheegay inay dhaleecaynayaan duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine, laakiin ay iftiiminayaan marka ay Kiev ku kacdo waxaad gudub. Hadalladan haddaba ka soo yeeray diblomaasiyiinta reer galbeedka, gaar ahaan Britain iyo Mareykanka, saameyn ma ku yeelanayaan shaqada uu qabto ururka Amnesty International? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, saameyn way ku yeelanaysaa sababtoo ah hay-addan oo looga bartay si dhexdhexaada oo madax bannaan in ay u gudbiso warbixinadeeda ku saabsan tacadiyadeeda loo geysto xuquuqul insaanka dhaawacda ka soo gaaraya maadaama dowladaha reer galbeedka ah ay dureen. Laakiin sida ay ku adkaysatay haweeneyda madaxa u ah hay-addan Agnes Callamard, waxay sheegtay in aynan u jixinjixinin una bedeli doonin qaabkii looga bartay ay u shaqayn jireen dhexdhexaadka. Marka ay tacadiye ka yimaadaan dhanka Ruushkana way ka warbixiyaan, marka ay dacadiye ka yimaadaan dhanka Ukraine way ka warbixinayaan. Xaqiiqadan waxba kama bedelaysaa. Marka hadda ka hor hay-adda Human Rights Watch report ay ka keentay Ethiopia sanadihii hore oo ahayd in lagu soo eedeeyey nidaamkii markaa meesha ka jiray xilligii Male Zanawi, in deeqda reer galbeedka ay siiyaan Ethiopia loo adeegsanayo siyaasado la siyaasadeeyey oo ama shucuubta ama qowmiyadaha dowladda taabacsanna la siin jiray kuwa kasoo horjeedana la gaajaysiin jiray, eedaasi marka uu safiikiinu Ethiopia u fadhiyey Brussels uu inkiray arrinkaas oo uu yidhi isbitaallo, wadooyin iyo waxbarashaan wax ku qabanay. Hay-addii Human Rights Watch waxaa la faray in ay dib u soo ugu noqoto warbixinteedii. Haddana wixii oo kale ayay Ukraine ka socdaa muxuu ahay Ruushka arrimahoodii. Marka waa aalad aada moodo in reer galbeedka ay arba dhanka ayaga ka khuseeyo ay u isticmaalaan dhankii kasoo horjeeda oo ku dhalishana ku cambaarayaan.
Warbixinta ka soo baxday ururka Amnesty International waxaa kale oo lagu sheegay inay ku hawlan yihiin baaritaan ku saabsan xadgudubyada shuruucda dagaalka ee Ruushku ku kacay, laakiinse bay yidhaahdeen waxaanu aaminsannahay inay muhiim tahay inaanu uga warbixino dagaalka si aan eex lahayn. In la qariyo xadgudubyada labada dhinac ee dagaalamaya ku kacaan ma noqonayso warbixin macno leh oo ku aadan xuquuqda aadanaha, ayaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay. Madaxii ururka Amnesty International ee dalka Ukraine ayaa jimcihii iscasishay kadib warbixintu markii ay soo baxday, waxaana sheegtay inay marar badan ururku iska indhatiray cabasho ay doonaysay inay ku muujiso warbixintan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.